dajimsafi.com.
Money, respect is me tena, hope you good. Leo mazingira meruhusu kusema, sijupo wapi for now ila najua kwa ulipo ni pema. Pumzi na niunga mkono, na shukuru cause bado na hema. Japo muda unasonga na uzee unakaribia kupenya. Wanodai wako nawe wanaponda tis kupati tena. Kama unahitaji amani, ipo pia na kwangu. Ama unataka kiti gani, ili uje ukae karibu yangu. Shani ya chaga, semu ambayo litakiwa unishike. Na sikuwa na jealous, nika fight sana na puenda nifike. Do, direct for my heart, kwa unyenyekevu wa dhati. Nasema dharani, ujua I swear unitendei haki. Kama Judy on the fact, na pushe sana au bahati. Ka utakuja, sema lini, and for now umefika wapi. Kama duas, dreaming up, nshapiga. Au nisikia gimaniga, ama ndo na trust the process. Processes iniamini, zingatia na mimi. Bila weso kwamba siwini. Ila unaongezaga kitu kuitoga mood yangu chini. Unaitwa dola, unaitwa yulo, unaitwa tease shirings. Askiza his feelings, and this is right time. Came to my city, kama utakuwa willing to chilling like my partner. Nishapoteza ndugu jamaa, shalala sana na njako. Nkisema be humble to me, usije dhania ntamaa. Kitaa kwa kila njia, shakusaka chapa. Na sikujua kumbe nempigia mbuzi gitaa. Family lie, nikuja private ila nkona bado. Ukaletea trouble, ila na jona niona navo struggle. Yalo pita sindwele, amini minawe bonge ya kolabo. By the way congratulation, mana umetweza ele mbaya. Umekanyaga waya, ila sijafikiria kugwaya. Asa kwenye zile haso zango, fanya uongeze na haya. Mojanja supplier, money, respect, it's me tena.